AMP Records.
Speaking from my heart, baby, can I tell you my mind? You know you own my heart, baby, captivated my mind. Wendo jua langu, mchana wangu nasubiria. We kivuli changu, popote nawe natembea. We baraka yangu, ndo siku zote liombea. Shika mkono wangu, safari ndefu inangojea. Nipende nikupende, tupendane. Nibebe nikubebe, tubebane. Sent from heaven,
sweetie darling.
Mimi ndo chanda we pete yangu mama.
Darling,
sent from heaven.
Ni wewe mucho wanje, humurikira tulimumiza. Iyo hata wona. Ona tumekutana hadi tukavana, tukapendana hadi tukafanana. Miku kupenda ndo yangu taswira. Hey sweetie sweetie, fasi tuwe na subira. Malezi yako bora, pia yananifaidi. Yananifanya kujihisi mwenye bahati. Nakupenda sana unajua dali. Mimi na wewe kama pete na kidole. Kama pete na kidole.
Sweetie darling,
darling, darling, darling,
darling.
Mwinu mo samarira.
Sweetie darling,
nika nguhu mutima. Nguhu rukundo, nguhu murira.
Darling,
roho yangu. Ni bahati na sarapi. From Nairobi to Bucha. La 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 da 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 da.